fly, fly, come on, butterfly, fly, fly. Okay, fly, him in a fly, 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 come on, butterfly, fly, fly. Okay, fly, him in a fly, 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 come on, butterfly, fly, fly. Okay, fly, him in a fly, 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 come on, butterfly, fly, fly, fly.
Sio masharo mpaka madoni kawapiga chini Alafu msela nondo mtoto ni mempiga pin Wakadai anaruka na mavip Nikashtuka nikasema that can't be Wakazusha ni mkose huyu mami Saivi tumishibana mtoto kasha weka kambi Kweli, these hoes ain't loyal Na kombeleza ni mepewa bila choyo Shelly, koko wa moyo Kwako sihemi sitafuni kibogoyo Viruna nipigia kasiga Viruna nita naitika Wanapanganisha vya ovisa Ili tuingie kune vita Na one time wana wish ni kukose gamisa Ni kukose mwambita Viruna nipigia kasiga Viruna nita naitika Wanapanganisha vya ovisa Ili tuingie kune vita
Umanishika kama mnyama kwenye mtego mami Achema sex na vigezo vya nani How my ex wana mchezo na mani When I'm wandani, wangu wandani, you are so beautiful. Cheza ni cheze, ah, weka ni weke, you are so beautiful. Cheza ni cheze, ah, weka ni weke.
Nilistuka siku wa kwanza nilivo mwona, mlembo mashala, hizo nyamo livo nona, ushanipa mabala, jicholi na njaya kukuona. Nide kuona kama picha Hivu nataka kukusoma Kwangu kwa nini mbona Kikwitu na goma goma Tunano na sonya sonya Kamoyo kana dunda dunda Mwili unapata homo Na nivutia we mlembo Malashu na yonukia Macho kiniangalia Dunia ya duwala na hisi na nizungukia Mama asili maile Zako na kupamia Unavyopenda utani mengi ushanitania We ni wangu wa samani Dele na kupigania Busu lako shavuni Mwili kinikumbatia Najihisi kufa na staki kukufia mai, my dear mai Na kuzimia hato kitaka to do shaba nda kudididia
Umanishika kama mnyama kwenye mtego mami Achena sex na vigezo vya nani How my ex wana mchezo na mani We ni mwandani, wangu wandani You are so beautiful Cheza ni cheze, ah, weka ni weke You are so beautiful Weka ni weke, you are so beautiful.
Cheza ni cheze.